biri kumi na musanvu ogwo gubadde muno teke ne nkokola ndigwerabira nti ogwanzitira mmaanyi ne mmenyeka okugulu nakati nkyawenyera Uganda eggwanga tukyali mu nnyiike wana ssemateeka naye yakwatawo kiwuduwudu akati ekiwedde nsa bamugirayo ebisoko n'embazi obwavu n'ettemu mu kwefuga omwaka ndi byerabira ntambuza mugonga ebyo twalabira pasita yosha bayibu mu mwaka gwa 2017 ogwo abirige watali amumanyiko wano yawunzika serebulisembye fujo unalebosemewo wekasanda ajira omukulikanyo kyuma kya yesu Brian White tuba tutuddawo nakyankalanya ensinga akasuka sente esikka embugawo na pikipiki omutta lodi meyo okumuswaliza ddala mbaana muzeyi mugaba gwasimula myasi omwaka gwa 2017 ogwo okwefuula mutanyuka agulojja luno bwe yalonda akulira amajamu wamba ati omwaka ogwo eryaka ery'omukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiiza omwaka ogwo
2017
nyo omwaka ogwo 2017 omukuliko omwaka eryaka eryo twasanyukira okuyingira omwaka nga tetumanyi nti tusanyukira eryaka olwagutandika akasana akamaanyi nekajja katwocyokira abalongo abo enjala n'ebuna ebitundu by'ensi eno tetwerya n'enkuta abakulu n'abaana okwediima kwakola eggulire ery'amaanyi ng'abasomesa bamekete jiiko beediima bongerwa ettafaali lya salale bosi n'abasawo eri nabo bapanga ekyo beekalakaasize mulago ne wandi balwadde kwe kufa ng'empuuta enziiru n'abataalwala bangi baalugenda batyo meja kigundo akabba maama wa fiina ebyakanyamunyu nabyera byali omu n'afandekaweesa okumupakira ebyasi senti lolensi mukiibye wappa wa bbanka n'okutuusa kati obwana bwe bakyasomba dani sikumapeesa omuttanga ente mulindwa muwongo okuziikibwa emwalo abakyala b'entebo basobya n'obbata ebuddu ebijambiyo okunyuka bityo bobi alumba paalamenti n'amaanyi mabirizi kagwesonyi okuwaabira baffe omwaka ogwo eryaka ery'omukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiiza omwaka ogwo
2017
nyo omwaka ogwo 2017 omukuliko omwaka eryaka eryo tuba tukyevumwa bukambwe bw'eryaka setesereza ate n'afuuka waŋŋumi abagikwateko nga bali ku saidi tegikwatako kwe kwesiba obutambaala hanki n'ekonye okufaanana furimu onalembozaako giro kyakulisa eŋŋumi apakati y'omusajja yali ya ttabu mpozi n'amagye muleeya gaali gafujjo ebyo byonna byaliwo naye nkugamba nti eky'emyaka n'ekkomo kyo kyakuba bbaayi omwaka gwa 2017 ogwo haji kikungamu yafiira munnaffe aivani ssemwango waali kigganga waliwo abagamba teyafadduse ebbanja mwaka mukyamu akulembera amerika n'owa north korea oli matamabuuku batandika okukola niukuliya bombu ne bazeetunuzaamu otusa ku bunkenke mwaka gwe weeraba obadde mu kafiiri okulonda kw'e kenya nga kwamenya rikodi odinga waabirawo kulwomu obubbi ne kkooti n'esala amazima ameereere wabula omulamuzi malaga bannange yandiba ng'alimu otusayito germany n'agamba mwalimu obukuusa n'effujjo okulonda kuddibwemu mangu bannaffe ate ekyennyamiza omuwaabi museryo ekyennyamiza omuwaabi museryo odinga obutaddamu ate kujja navuganya mwami wuwulu nakkiriza ebintu ebyo nze ngunyumyanga olutabaalo ewange omwaka ogwo eryaka ery'omukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiiza omwaka ogwo
2017
nyo omwaka ogwo 2017 omukuliko omwaka eryaka eryo shehi muruta siraje ne kamogampozi nabo mwebali mu analisisi y'omwaka baabasiba amayisa abantu abo enfa yakaweesa ebintu ng'ebyo kigundu ne kaweesa mu lusenge olwo mwesiba agiryamu olukwe bannaffe twabasiragye ne ssegujja umalu kooti yabata ne baddamu ne bakwatwate bingi na yemno kodemu ebiringebio biendo woza ntu sanga biafuga nyonyo yapa wangebi vade odara mwaka wangala nyonyo mutemipa.
Remember where you got it first. www.djericom.com